Siyakubonga ngokusuka ezinjulweni zenhliziyo yethu ngenkosi uJesu ongokuphila kwethu futhi kuye asifumani iphutha. Kodwa sithola kithi uqobo iphutha lapho sibuka empilweni yakhe futhi sihlole eyethu ngeyakhe, sikhulekela ukuthi usithethelele. Siyacela kulobu busuku ukuthi uzohlangana nathi, wethembisa ukuthi lapho ababili nomanga phezulu beyohlangana ndawonye ukuthi uyoba phakathi, futhi uma besingacela noma yini ukuthi sizophiwa yona. Futhi baba, injongo yethu yethu nempokophelo yethu kulobu busuku nokulangazelela kwethu enhliziyweni yethu ngokubona uKristu ekhazimulisiwe, ngakho sikhulekela ukuthi imizamo yethu kulobu busuku izoba njalo njengoba iqhubeka ukuletha abantu ekukholweni okuphilayo kuNkulunkulu ophilayo, ukuthi uNkulunkulu ongafile kodwa ophila kuze kube phakade. Siyakhuleka baba ukuthi uzoshukumisa imiphefumulo yethu kulobu busuku ngobukhona bakho, ngoJesu Kristu siyakucela egameni lakhe, amen. Ningahlala phansi. Kuthe nje kuba late kancane futhi nje ngithe ukukhathala kancane. Kade ngihamba kusukela kuKhisimusi ngaphandle kokuyekethisa, ngakho-ke ngikhathele impela. Ngijabulile kulobu busuku kubona umfowethu Joseph Boze ebengibheke kumbona isikhathi eside ebuya emasimini ngaphesheya kolwandle. Futhi ngiyaxolisa okusho kulobu busuku ukuthi umfowethu nomngani wethu ligugu lapha, umfowethu Tommy Hicks, uye asishiya kulobu busuku eya noma kusase kuseni eCanada ukuba abe nomhlangano. Ngizamile ukumtshela ukuba aphume futhi angishumayelele kulobu busuku ngoba bengikhathele kakhulu, noma kuphakathi kokuthi ngibe nomugqo omkhuleko wangihlehlisa. Ngakho futhi wathi ngesikhathi silandelayo futhi lokho engitshela lokho. Futhi ngiyazi ukuthi umfowethu Tommy Hicks unjalo. Nginakho izinsuku engibe nazo naye nezikhathi nenhlanganyelo, impela nginethemba elikhulu kuTommy Hicks lokuba yinceku kaNkulunkulu ophilayo. Uphisa omkhulu wobuciko odlula konke engingakholwa ukuthi bekungaba khona noma ubani obengasho noma yini ngokumelane nokuhola kukamoya ongcwele umfowethu Hicks. Ngokuba nje wayeyi ngolunye isuku ngikathi nezwa ngomlayezo wakhe uya e-Argentina, futhi wayengenayo ngisho nemali yokuhamba, kodwa inkosi yamchuma futhi niyazi ngomhlangano. Futhi umuntu ongazinikela kuNkulunkulu kanjalo, niyazi uNkulunkulu angasebenzisa kuphela lokho ingxenye yakho oyinikela kuye. Niyabo njengoba ngishilo, ngiyakholwa ngolunye isuku ndawo ngikhuluma kakhulu ezindaweni ezehlukene kuseni nemihlangano yantambama nokunye, kodwa ngishilo lokhu ukuthi uNkulunkulu ngakusebenzisa okunikelayo njengoSamson. USamson wayengeke anikele inhliziyo yakhe kuNkulunkulu, inikaleyo uDelila, kodwa wanikela amandla akhe kuNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wayengasebenzisa amandla akhe kuphela, yilokho kuphela. Kodwa uma umfo enganikela kuphela ubuyena obuphelele kuNkulunkulu, manje lokho-ke uma unganikela ngomzimba wakho uNkulunkulu uzosebenzisa umzimba wakho. Uma unganikela ingqondo yakho, inhliziyo yakho, noma ngabe kuyini, uNkulunkulu uzosebenzisa lokho omnika khona ukuba akusebenzise. Ufuna ukuthola umuntu angamthola ezinikele kanjalo. uNkulunkulu abe nawe mfowethu Tommy, akuphe enkulu impumelelo enkulu. Sizokukhulekela ezinkonzweni zakho lapho, futhi ngizoba seCanada futhi ezinsukweni zimbalwa, kodwa phezulu ngakolunye uhlangothi. Ngakho akuphe impumelelo enkulu nohambo oluphephile. Ngiyabonga nawe mfowethu Tommy. Sibe nesikhathi esimnandi kulokhu kusa enhlanganyelweni ngasetafuleni likaNkulunkulu kulokhu kusa lapho esicele khona isibusiso futhi saba nesidlo sasekuseni sabefundisi. Okokuqala ngibe nenhlanhla yokuhlangana neqembu labefundisi baleli dolobha, futhi ngempela ngithule amanye amadoda amakhulu. Izinceku ezinkulu zikaKristu ezinezinhliziyo ezinkulu zifinyelela kuNkulunkulu. Futhi ngithemba ukuthi sizonke esinye isikhathi singabuyela emuva lapho sinendawo egcwele sonke ndawonye nomhlangano omkhulu wenhlanganyelo, futhi sibe nomhlangano omkhulu sonke ndawonye lapha eChicago. Manje bekukhona izolo kusihlwa, ngicabanga ukuthi besikhulekela abagulayo, futhi ngesonto lantambama ngishumayela ngendaba ethi u-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe. Izolo busuku ngishumayele ngendaba ethi izindaba ezinkulu kulezo zonke ezisemqoka ezake zagadla emhlabeni emlandweni. Futhi kulo busuku umani izophenya emibhalweni uma nikhathalele ukukwenza kumathewu isahluko seshumi nanye nevesi lesithupha. Ngizofunda la mazwi.
And blessed is he whosoever shall not be.
Umuse siwe ongayikukhubeka ngami.
I'm going to call this subject.
Ngizobiza le ndaba ngokuthi umbusiso okhohlwakele.
We are all acquainted with the Beatitudes.
Sonke sijwayelene nemibusiso ngale encwadini kaMathewu isahluko sesihlanu.
Jesus taught the Beatitudes.
UJesu wafundisa imibusiso ngenkathi ethatha abantu futhi wanyukela entabeni ngaphambi nje kokuqala noma lapho nje inkonzo yakhe iqalile wabanga umholi wabo. Futhi wenyuka futhi wafundisa imibusiso futhi waqala libezwile bethi abasendulo kodwa mina ngithi kini kanjalo njalo. Manje uJesu wayengumfanekiso phelele we noma uMose wayengumfanekiso kaJesu. UJesu wayeyisifanekiso sikaMose. UMose wayengumprofethi, wayengumnikezeli mthetho, wayewuhlobo olufana nenkosi phezu kwabantu ehlane u-Israyeli. Futhi wazalwa engumprofethi, wafihlwa kuFaro njengoba nje uJesu afihlwa embusweni wamaRoma.
His ministry and life just typed right along. And Moses,
futhi yena inkonzo yakhe nokuphila kwafanekisa nje futhi Mose ngenkathi ethola abantwana bakwaIsrayeli ehlane wenyukela phakathi entabeni futhi wathola imiyalo wehla futhi waqala ukufundisa imiyalo.
And Jesus, when he came into his
futhi Jesu ngenkathi engena emandleni akhe wenyukela entabeni wayesehlala phansi wayeseqala ukufundisa abantu. Babusisiwe abahlanzekile enhliziyweni baya kubona uNkulunkulu. Babusisiwe abampofu emoyeni, umbuso kaNkulunkulu ngowabo. Nibusisiwe lapho nithukwa futhi nihlujwa futhi kuhlekiswa ngani kanjalo njalo. Ngokuba babazingela abaprofethi abanandulelayo, jabulani futhi nithokoze kakhulu impela ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Wayefanekiswa uMose impela noma umfanekiso kaMose wawungumfanekiso wakhe. Futhi sonke sijwayelene naleyo mifanekiso yalokho uMose ayiyikho nokuthi uJesu wayeyini efundisa imibusiso. Kodwa lo mbusiso uqhubeka ngale sehlukweni seshumi nanye nevesi lesithupha. Futhi uma ungabheki uzofunda ngo phezu kwakho futhi ungeke ukuthole.
Wedged in between other words, but it
uminyanisene phakathi kwamanye amagama kodwa kungumbusiso. Futhi wathi futhi ubusisiwe ongayikukhubeka ngami. Yabo, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, babusisiwe abalamulayo, babusisiwe, babusisiwe. Futhi le ngapha ungenisa ngesinyelela lombusiso. Futhi yabo,
blessed and blessed is he whosoever shall not be.
Busisiwe futhi ubusisiwe ungayiye kukhubeka ngani. Oh, kwakuyisikhathi esikhulu ngalezo zinsuku. Manje sithela ukuthi okubangele lokhu kuba kuqale kwakusemva nje kwenkonzo yalona umkhulu omahlikihliki u-Eliya weTestamente elisha uJohane uMbhaphathizi.
And that's who the message was sent to.
Futhi lowo mlayezo wathunyelwa kuye. Futhi uJohane wayekade efakwe etilongweni ngenxa yenkonzo yakhe. Futhi wayengumfo mahlikihliki kanjani uJohane. Futhi ngempela waye ngokuqiniso izithunywa. UJesu athi esiya kuhamba phambi kwami. Futhi wayeyindoda yangaphandle. Futhi kanjani ngekathi bembamba wayefana ngokuphelele no-Eliya. Umoya wakhe owawugcotshiwe wayengu-Eliya ogcotshiwe weTestamente elisha. Kanjani ukuthi u-Eliya wayeye uhlobo lwendoda eyayingayithandi indlela uJezebheli, abesifazane ababenesimilo esibi ababephila ngayo, noJohane into efanayo. No-Eliya wayehlala ehlane, uJohane into efanayo. UJohane wayethi ukuma yedwa njengoba kwenza u-Eliya nje. Naleyo enkulu indoda emahlikihliki evela ehlane yaseke imfake ezansi kwelidala elikhuntile limanzi etilongweni elisokeme.
That must have been a horrible experience for John.
Lokho kufanele ukuthi kwaba yisehlakalo esesabekayo kuJohane indoda eyayikade ikhululekile phandle hlane enokudla kwakhe ngesikhonyane ngezinyosi nohambo lwasehlane phandle lapho ayengabulala khona lokho akudlayo noma athathe ayekufuna ehlane futhi manje usezansi kwelidadlana elikhuntile ikilongo elingcolile mhlawumbe elimnyama ekilongweni elingumgodi ndawundawo. Ngoba lonke isikazi uJezebeli kaHerodiya wayemphoze phakathi lapho ngenxa yokuthi wayemtshelile ukuthi kwakungalungile kuye ukuba athathe uHerodi ukuba athathe umkomfowabo uFiliphu futhi ahlale naye ngokungekho emthethweni ukuba yena akwenze. Futhi uJohane wayengomunye walawo madoda ayengancenge wavele wamthethela wandiza wakwenzanga mehluko kuye uma kwakungukunqunywa ikhanda yilokho kuphela njengo-Eliya nje wayeqonde phambili ngo nalokho ayezokusho okwakulungile kwakulungile uma kwakuyiphutha kwakuyiphutha. Nkulunkulu sidinga okuningi okunjalo namhlanje. Amadoda azoma ezinkolelweni zangokoqobo zangempela zezwi likankulunkulu likhulume futhi ungathuli likhulume lizwakale. Futhi khona ke sithola lapho ukuthi Johane ezansi kuleli elidadlana elikhuntile itilonge elingcolile nesinkwa esingcolile mhlawumbe babeyosiphosa kuye kanye ngakathi cishe wayesezacile futhi kungekho ndlela yokufunda ibhayibheli lakhe futhi wayeyo wathola uhlobo lokuthi okwakhe njengoba omunye umbhali abhala ngaye ngesinye isikhathi wathi iso lakhe lokhozi lafiphala. Niyazi abaprofethi bafanisa nezinkozi nonkulunkulu ubiza abaprofethi bakhe ngezinkozi yingoba ukhozi lunamandla kakhulu kunazo zonke ezinyoni futhi ukhozi lungaya phezulu lundizele phezulu kunanoma iyiphi enyenyoni futhi luneso elingcono kunanoma iyiphi enyenyoni. Bakhuluma ngoklebe uneso noma noklebe ukwazi ukundizela phezulu emoyeni ngani uma uklebe ubungazama ukulandela ukhozi ubuyobuthuka emoyeni impela ubuyokwenza futhi manje kuzolusiza ngani ukhozi ukwenyukela lapho uma lungenalo iselenelo lokubona lapho emuva phansi emhlabeni futhi na kufana nje nokuthi uma senzani sigxumela phezulu uma singazi ukuthi sigxuma mayelana nani na yabo futhi yini esifakaza ngayo zulu noma senza inqaba yomsindo uma singenalutho esingabanga umsindo ngalo na niyabo futhi kwehlukile manje umsindo kahle uma unokuthile ozokwenza umsindo ngakho kodwa linda kuze kufike lokho kuqala futhi kuyoba ngumsindo yonke impilo yakho ngaleyo nkathi. Kodwa sitshela ukuthi leli so lokhozi laselifiphele ngoba babemkhiphile endaweni yakhe yokuhlala ehlane futhi babemfake phansi kwelidala itilonge likhuntile nale ndoda enkulu eyayingaba ukhozi yokundiza phezulu emoyeni. Manje uma uthola kuphakama kakhudlana ungabona kude kakhulu bayasukuma manje kulawa mabhaluni nezinto ukuze bakwazi phezulu kakhulu emoyeni ukuthi bangathatha isithombe somhlaba wonke ekugobeni kwawo futhi ngiyacabanga kulo mshini wesayensi eRussia enayo banganqamula umhlaba wonke cishe ngehora imizuzu engamashumi amane nanhlanu ngani bangathatha yonke ibhayisikobho yawo uphenduka kodwa uma uphakama kakhudlwana ungabona kakhulu. Ngakho-ke abaprofethi ebhayibhelini babeyilezo zinkozi ezazikwazi ukundiza phezulu le nangaphezu kwebandla futhi zithole ukuthi isho kanje inkosi waye yini bese-ke zibuya phansi zilethe izindaba yabo. Ngakho-ke izwi lenkosi leza kubaprofethi futhi uJohane evalelwe esibiyelweni ngani wafiphalisa leloso lokhozi nya. Ngadabuka kakhulu ngesinye isikhathi ngokhozi olukhulu futhi angikwazi nje ukumela ukuya endaweni yokugcina izilwane ukubona lezo zinto bandla zibiyelwe amabhubezi futhi ukuthi kukudilika jele kanjani nje. futhi sara umncane nami ngesike sikhathe endaweni yokucenezelwane Cincinnati Zoo ngapha ngangihamba hamba nomama wayilungisa idina lethu sasiphezulu nabantwana phezulu lapho bayathanda ukugibela isikebhe sincane futhi babone izinkawu nokunye ngakho sasihamba hamba ngenkathi umama esalungisa idina futhi ngezomsindo futhi ngehlela phansi kugcineni kwegquma kubona ukuthi kwakuyini futhi babesanda kubamba ukhozi olukhulu futhi babelufaka esibiyelweni futhi ngabuka lowo mfo bandla lapho futhi wayopha lonke ikhanda lakhe nezimpaphe zonke zazishaywe zasuka ekhanda lakhe futhi ezasuka ekugcineni kwamaphiko akhe futhi ngabheka umfo omkhulu ehamba engamula lapho khona-ke nanti luza luzama ukundiza njengoba ukhozi lwenza futhi lwalushaya ikhanda lalo kuleyo migoqo futhi ilushaya luhlehle futhi luwele kwiphansi futhi lulale lapho bese lugunquzisa lawo mehle amakhulu ngapha nangapha bese lubuka phezulu kanjalo luphinde lubuyele emuva futhi nanto lwaluza futhi luzishaye kuleyo migoqo futhi igazi nezimpaphe kushayeke kwaphuma kulo futhi lwalulala ngomhlane walo lugunquzisa lawo mehle amakhulu futhi lubuke phezulu ngani na lwaluyinyoni yasezulwini lwalubuka phezulu lapho lwalufanele lube khona kodwa amanye amacebo obuqili bomuntu ayilufake esibiyelweni futhi ngacabanga ukuthi lokho kwakungukubukeka okwesabeka kakhulu okudabukisayo ngangiyo luthenga lolo khozi ukuba ngangifanele ngithathe umnikelo wami wokuqala ukuba ngiluthenge lolo khozi ukuba ngilukhulule ngacabanga lowo mfo bandla ngacabanga he uma lokho kungekubi kakhulu ukuthi lwazalelwa ukuba yinyoni endizayo ezulwini futhi nanto ngamaqhinga abantu lubiyelwe ngqi futhi nje lushaya ubuchopho balo buphume kodwa luvalelwe esibiyelweni ngacabanga lokho ngokubukeka okwesabeka kakhulu engake ngakubona ngase ngiphenduke kuba ngihambe futhi ngacabanga yebo lokho ngokubukeka okwesabekayo kodwa ngibone into esabekayo kakhulu kunalokho ukubona abesilisa nabesifazane abazalelwe ukuba babe ngamadodana namadodakazi kankulunkulu bebiyelwe esibiyelweni ohlobweni oluthize lwesibiyelo lapho khona-ke bebuka phezulu futhi bazi ukuthi kukhona unkulunkulu wasezulwini bazi ukuthi ungumphulukisi omkhulu nenkosi enkulu nomsindisi omkhulu bese-ke befaka olunye uhlobo lwesibiyelo sobufundisi lapho beshaya khona nje ubuchopho babo ngazo zonke izinhlobo zezinhlangano zomphakathi nakho konke okunye futhi bangalokothi bakwazi ukuphuma esibiyelweni leso yisimo esidabukisayo batshele bonke ngonkulunkulu omkhulu owayekhona futhi ubakhele ngaphansi kwamathemba okulindela bese-ke ushaya yonke into iphume ngaphansi kwabo wafa futhi wafakwa ethuneni futhi lokho kuphela kwakho angasanjengoba wayevamise ukuba njalo lokho ngokubukeka kubi ukubona abantu abesilisa nabesifazane abazalelwa ukuba babe ngabantwana bakankulunkulu futhi babiyelwe esibiyelweni ezintweni ezinjengaleyo ujohane iso lakhe lokhozi ngempela laselifiphele futhi ujohane waba nokukhandleka yena no-eliya wayeyinqwaba yokufanayo ngoba umoya ofanayo wawuphezulu lena indoda ehlukile nebo unkulunkulu kawuthathi nezo umoya wakhe uthatha umuntu wakhe nje unkulunkulu wathatha u-eliya wathatha umoya ka-eliya wase ufaka ku-elisha waseke ususa ku-elisha wase ufaka kujohane futhi wethembisa ukubeka futhi nje esikhathini sokuphela omunye eze esikhathini sokuphela omunye u-eliya okungukuthi thina sonke njengabafundi bebhayibheli siyazi ukuthi lokho kwethenjisiwe kithi manje siyathola khona-ke ukuthi udevele uthethe umuntu wakhe kodwa lutho neze umoya wakhe futhi nje ugcina wedla ngqo ngendlela efanayo nje futhi sithola ukuthi labo ababili bandawonye futhi sithela ukuthi u-eliya nojohane babefana kakhulu babengamadoda anokwethuka ngempela bobabili bacishe baba nokuphazamiseka kwemizwa bobabili futhi amadoda ahlala eduze nonkulunkulu athathwa kakhulu ngokuthi aguliswa yimizwa noma kukhona ukuthile okungalungile ngawo kunjalo athathwa kanjalo upawulu kulokhu kusa ngenkathi ngikhuluma neqembu labefundisi u-agripa wathi kuye noma ufestu wathi ukufunda okuningi kakhulu kukwenza usangane noma uhlanye wathi angisangena ngihlanye ngiswangulukile niyabo futhi ngikahle futhi uku bayasho njengo William Cooper ngikhole ukuthi kwakunguye ngenkathi ngibethinene lakhe lapho eLondon futhi wabhala lelo culo elidumile kukhona umthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni zibhokoda khona ngaphansi kwethandala kusuka lonke ibala lazo lecala leyo ndoda yayiphefumulelwe kakhulu yaze yona kamuva yazama ukuthatha intambo futhi izilengeze intambo yagqashuka yazama ukuya emfuleni ukuyozibulala netekisi ayikwazanga ngeshondo kuthola umfula bakulezi nkungu kakhulu futhi nje kukhombisa ukuthi lokho kuphefumulelwa kuyibamba kanjani indoda kuyihlithe khona-ke lapho iphuma kulokho njengo-Stephen Foster wanika lesi sizwe amaculo aso omdabu amakhulu kunawonke Old Black Joe, Down on the Swanee River, Old Kentucky Home ngazo sonke isikhathi lapho ethola khona ukuphefumulelwa futhi abhala iculo khona-ke wayethola ukudakwa ekugcineni wangena ngaphansi waphuma ngaphansi kokuphefumulelwa futhi wabizekileku futhi wathatha ireza futhi wazibulala futhi ngicabanga ngojona umprofethi unkulunkulu ephefumulela lolo khozi olukhulu emoyeni ngalolo suku unkulunkulu wamphefumulela kanjalo waze wehlela lapho futhi walala esiswini somkhoma izinsuku ezintathu nobusuku waphumela egwini futhi wanikeza umlayezo owenza ngisho nalabo bantu bambathise indwangu yamasaka ezilwaneni zabo futhi ngenkathi umoya uzimshile wenyukela esiqongweni sequma wayesehlala phansi wayesecela unkulunkulu ukuba mvumele afe kunjalo sithola lo Eliya omkhulu uJohane ayengumfanekiso wakhe ukhozi olukhulu lwalolo suku enamandla indoda emahlikihliki indoda enkulu yasemahlathini yayihlala emahlathini emteteni futhi yaphuma yagcoba yangena phakathi kwabantu futhi uNkulunkulu wayezoyinyisela ezindaweni u-Israyeli ayengazilutho ngazo futhi amemezela umlayezo futhi athi ngisho kanje inkosi bese egqishazela ebuyela ehlane futhi ukuthola lolo khozi olukhulu ngenkathi lugcoba phandle lapho futhi lwatshela leyo nkosi akuyikubakho ngisho amazulu avela emazulwini kodwa ngokwezwi lami wahamba wabuyela ngqo phandle lapho ngenkathi ehamba ehlanga lowo mgwaqo wasesamariya ngalolo suku leyo nduku esandleni sakhe leso siqeshana sesikhumba semvu ezisonge ngaso lelo khanda elinempandla licobezela ubuhanqabulengela phansi lezo zitebhisi ziqine njengoba zazingaba njalo ehlanga lowo mgwaqo wasesamariya kodwa wayazi ukuthi wayekade sebukholeni bukabani wayengesabi lokho u-Ahabe ayezokutsho ngoba wayekade sebukholeni bomuntu othize omkhulu kuno-Ahabe wayekade sebukholeni futhi wayenoyisho kanje inkosi lawo mehlo amadala ehlezi emuva lapho naleyo mibimbi wayebuka ngonga sesibhakabhakeni wayehamba inganyakazi ngoba wayazi ukuthi wayenoyisho kanje inkosi o wayewukhozi wenyukela esiqongweni sentaba futhi wadakwa emfudlaneni lapho waze woma wayesebuyela emuva ezansi lapho wayesebiza umhlangano ngenkathi uNkulunkulu emnika umbono wenyukela esiqongweni sentaba wayesethe asifakazise ukuthi ubani uNkulunkulu ake sibone ukuthi ubani uNkulunkulu uma wayelokhu enguNkulunkulu usenguNkulunkulu kunjalo wo ngiyazithanda lezo zinkozi yebo mnumzane wenyukela lapho wayesethi uma ake sifakazise uNkulunkulu futhi wathi wabiza indlela uNkulunkulu amtshela ngayo umbono wathi thatha inkunzi futhi ngizothatha inkunzi futhi nibize uBhali futhi ngizobiza uNkulunkulu futhi noma ngabe yimuphi ophendula ngomlilo makabe nguNkulunkulu futhi ngenkathi wayeqiniseke kakhulu ngayo qobo eqiniseke kakhulu ngombono wakhe ngenkathi bebiza obhali konke ukuza futhi bezisika futhi bedazuluka futhi begxuma wahambahamba wathi awusho mhlawumbe kungcono libhangalazi kakhudlana mhlawumbe usashaya umoya noma mhlawumbe uthatha isihlwathi yabo wo wayazi lapho ayemi khona kwakunjalo kodwa emva kokuba esefakazise uNkulunkulu iso lakhe lokhozi lafiphala futhi ngenkathi uJezebeli esongela ukuthi wayezombulala wagijimela ehlane uNkulunkulu wathola inceku yakhe ilele ngaphansi kwesihlahla somjunipha igijima emva kokuba yayifakazisile ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ukwethuka ukuphatheka kabi lapho wenyukela kulezo zimbulunga kwenza kuthize enhliziyweni yomuntu lapho wedla ungeke wakuchaza kukuyisa ndawo asikho isidingo sokuzama ukukhuluma ngakho imibono nokunye nokunye okukudabula ube yizicucu ngeke wabatshela abanye abantu abakuqondi abakaze babe lapho ngakho ubuyokwazi kanjani ngakho na Ngakho kuyabajabula babeyizicucu. UNkulunkulu enomusa kakhulu encekwini yakhe, nokho ukuyondla nokuyikhuthaza futhi phandle ngaphansi kwesihlahla somjunipa. Kodwa emva kokuba wayekade enethemba elikhulu kuJehova, eqiniseke kakhulu ukuthi wayengakhuphukela phambi kwenkosi futhi wathi, akukho ngisho amazolo azokwedla, kodwa ngokwezwi lami. Wagqishezela waphuma ngqo esigodlweni senkosi egcotshiwe. Khona-ke waba nombono wokuthi akenzeni, wasekephumela ngqo lapho kuleyo ntaba wayesethatha, wayesebiza umlilo wehle emazulwini efakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu. Khona-ke wabiza imvula yedle vele emazulwini ngosuku olufanayo, waseke ebulala amadoda angamakhulu amane abafristi abangabahedeni, wanquma amakhanda abo, waseke gijima ngenkathi umbono usumshiyile. Ethukile hlezi phandle lapho wathi, angingcono kunabo bonke obaba bami, angingaphezu kwanoma yimuphi wabanye abaprofethi. Manje Nkosi, thatha impilo yami, yimina kuphela osesele, yimina ngedwa oshumayela ivangeli eliqinisile. Ngakho nje thatha impilo yami mangihambe. Bonke bathola ukuxakeka kanjalo. Kodwa uNkulunkulu wathi, qabo, nginezinkulungwane eziyisikhombisa ngaphezulu ezazingakaze ziguqe ngamadola kubhale okwamanje. Yabo, kodwa mina lokho kulungile. Eliya, wenza umsebenzi omkhulu, kodwa ngisenaso esinye isikejane nabo ongasazi namanje. Kodwa thatha impilo yami, angingaphezu kokuba obaba bami babe njalo abaprofethi ngaphambi kwami, mangife. Futhi lapha uJohane okuningi kakhulu njengaye elele phansi lapha entilongweni ezihlela kahle. Emva kokuba wayemile ezingwini zaseJordani ephuma ehlane, wemukela umoya ongcwele esizalweni sikanina izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba azalwe. Impela wakwenza kanjani na? Ngenkathi ezwe kuqala igama likaJesu Kristu, ngenkathi uMariya enyukela lapho futhi wayenakho akakabi, wayengakaze ezwe lutho. Ingelosi yayisanda kumsibekela nje umoya ongcwele wawumtshelile. Wasuka waye eJudiya futhi watshela u-Elizabethi ukuthi wayezoba ngumama. Wayesethi, uNkulunkulu ngisibekele futhi ngizoba nomntwana, futhi wathi ngizobiza igama lakhe ngoJesu. Futhi uJohane omncane wayenezinyanga eziyisithupha, vele u-Elizabethe wayenjalo ebumameni bakhe ukukhulelwa, futhi wayengakakuzwa ngisho kuphila. Futhi ngakho ngenkathi esamile ebuka ubuso bukaMariya, noMariya emtshela lokho umoya ongcwele owathi kwakuzokwenzeka, futhi wayekhulume ngesehlakalo ayekade enaso. Owesifazane omdala wayekhulelwe, kwasekuthi-ke umyeni wakhe washaywa kanjani waba yizibungulu. Futhi esami lapho futhi wathi, ngizoba nendodana futhi ngibize igama layo ngoJesu. Futhi kwathi nje lelo gama eliligugu elikhazimulayo likaJesu lakhulunywa okokuqala odebeni lomuntu encane, ingane efile ilele esizalweni sayo, yaxuma futhi yaphila, yaseyemukela umoya ongcwele esizalweni sikanina. Wathi, uvelaphi umama wenkosi yami na? Ngokuba kuthe nje lapho ukubingelela kwakho kufika ezindlebeni zami, ingane yami yaxuma ngokujabula esizalweni. NeBhayibheli lathi, wazalwa esizalweni sikanina egcwele umoya ongcwele. Indoda ebizwe nguNkulunkulu yaphumela ehlane neminyaka eziyisishiyagalolunye yobudala, ingenamfundo, yasuka yayongena ehlane futhi yayingumuntu wasemahlathini. Eseneminyaka engamashumi amathathu ubudala waphuma ehlane eshumayela umlayezo njalo kaMesiya ozayo ukuthi wazamazamisa izifunda, futhi wayengayesabi imfundiso yabaFarisi. Wathi, ninezinyoka tshanini ningezi ngapha nithi sino-Abrahama ngubaba wethu, ninanzalo yezinyoka, ubani nixwayise ukuba nibalekele ulaka oluzayo na? Wohe wayenesihluku. Wathi, ngilitshela ngomesiya ozayo ephethe imbenge yokwela esandleni sakhe, amene, uyosihlazisisa isibuya sakhe, uyoyisa ukolo wakhe enqolobaneni, futhi uyowashisa amakhoba ngomlilo ongacimekiyo. Wow, wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Manje kodwa ngenkathi lo mesiya ekugcineni efika, noJohane waba nokuhlonishwa kokumbhaphathiza. Wafika nje impela nje zonke izibonakaliso zaziqinisile wakhombisa isibonakaliso sobuMesiya noJohane wayekwazi lokho ukuthi wayengumesiya lowo ngumesiya akukho kungabaza ngakho uJohane wathi ngabona leyo nsika yomlilo ukukhanya kwehlela phezu kwakhe ngesimo sejuba iphimbo likhuluma livela kuleyo nsika yokukhanya lithi lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuyo Wayazi ukuthi lawo kwakungumesiya uJohane wathi bengingamazi kodwa yena wayesehlane wathi angihambe ngipapathize ngamanzi wathi lowo yobona umoya wehla futhi uhlale kuye Nguye oyobhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi nginoqiniso ukuthi nguye lona ngakho wakuqhumisa Kodwa ngenkathi kungena inkathazo uJesu uyafika futhi wakhombisa uMesiya ukuthi wayengumesiya kodwa khona-ke kukhona kungahambanga kahle. UJohane wayethule uMesiya nembenge yokwela esandleni sakhe ezoshisa amakhoba kodwa wathola imisebenzi kaJesu wayemnene futhi ethobekile ngakho kwamkhathaza. Wayengazi ukuthi uzothini wacabanga manje kukhona kungalungile lapha ndawo kwakubonakala sengathi wayekholwe into engalungile kwakubonakala sengathi yayingasebenzi kahle futhi kunezikhathi eziningi esicabanga ngazo futhi ukuthi akusebenzi kahle kodwa kusebenze kahle ngoba nje uma sazi ukuthi ulapha wenza mehluko muni na Kusebenza kahle mhlawumbe akusebenzi ngendlela esicabanga ukuthi bekufanele kusebenze ngayo kodwa kusebenza ngendlela uNkulunkulu afuna kusebenze ngayo wena uthi awu uJohane wacabanga awu manje ngethi lo Mesiya owayenembeke yakhe yokwela esandleni sakhe futhi wayezohlambulula izibuya futhi ayise ukolo wakhe enqolobaneni futhi ngabatshela ukuthi imbazo yayibekwe empandeni yomuthi futhi wayezothatha yonke imfucufucu futhi ayishise futhi nangu esikhundleni senkulu indoda enamandla kanjalo Nangu eza emnene futhi ethobile. Kufanele ukuthi kukhona okungahambanga kahle ndawo wathi akukho kungabaza kodwa kukhona okungalungile ndawo. Ubani kushakeka njengoba abaningi bethu benza lapho sibona izinto ziqhubeka ukuthi akusikho lokho esicabanga ukuthi kulungile nje siba nokwethuka ningakhathali kuzulunga udeveli wambamba phakathi lapho udeveli wacabanga manje sengimfake etilongweni manje ngimphose etilongweni ngakho-ke ngizomkhahla kahle ngisamfake phakathi lapho unkulunkulu akamsebenzisi khona manje ngimfake etilongweni ngakho-ke ngizovela ngimembese lonke uhlobo lwengubo yokulala ngingakwazi nginayo wonke efakwe esibiyelweni ngifake ukhozi esibiyelweni ngakho ngizovele nje ngimenze yafisa sengathi ngabe angakaza lishumayele evangeli ileyo ndlela enza ngayo abaningi futhi maningi indoda elungile kuleso simo esifanayo namhlanje kunjalo impela sicabanga ukuthi akusebenzi kahle kodwa kusebenze kahle yonke into ikahle lapha ngolunye usuku okuncane ngibona abantu abaningi kakhulu abangenayo bathi awu mfowethu Branham ngakhulekelwa angitholanga ukwehluka kangempela awu kukhona okungalungile qhabo akukho lutho olungalungile ngenqubo akukho lutho olungalungile kuNkulunkulu akukho okungalungile ngebhayibheli akukho lutho olungalungile ngomoya ongcwele into yakho ingukuthi kukhona okungalungile ngawe yonke into yayihamba kahle kwakungujohane nje yilokho kuphela ngakho kwakukhona ininikazi elehlayo ngolunye usuku livele Zion City lingahle kuba lilapha manje ecishe inyanga edlule lowo wesifazane omncane umyeni wakhe omncane izithandane ezincane ezinhle futhi ezehlela endaweni yami futhi ebehla nabanye abangani bami abahle uSimsesi abavela enhla lapho eZion futhi bonke bangahle ukuba bahlezi lapha kulobo busuku ngokwazi kwami futhi wayenengane encane ngicabanga ukuthi yazalwa nonyawo lwayo lulenga kanje futhi yayingakwazi ukwehlisa unyawo ayo futhi wathi nje uma kuphela ngingabona umfowethu uBranham ebeka izandla zakhe phezu kwengane lolo nyawo luzokwehla ngani wayiphathele izicathulo ukuba iziqoke ekhaya nayo yonke into futhi yena lokho ngokuthi yebo umnumzane ngakho ngangikhuleka phezulu ethabenakele noma ngishumayela kwase kuthi-ke lapho sengiqedile ngangizama ukwenza indlela yokuphumela komunye umhlangano futhi noma ngale eBloemington Illinois bese kuthi-ke into yokuqala niyazi ngenkathi ngiqala kusuka emsamo ngikhole ukuthi sasingena sithatha ukugeza nezinyawo Sisi yakholelwa ekugezaneni izinyawo ngikholwa ukuthi lokho ngokuthi iBhayibheli lifundisa lokho futhi sifanele sikwenze aze yafike futhi ngakho sizama ukugcina lonke izwi alisho futhi bese kuqaphela lokhu ebandleni lethu esihlala sinakho iminyaka engamashumi amathathu manje sasingena ukuyogezana izinyawo futhi futhi indodana yami yenyuka futhi yathi babayi kukhona abantu abavele Zion lapho wathi bebebheke ukuba nomkhuleko wabogulayo kulobu busuku wathi banengane encane leyo lowo wesifazane uyakholwa uma ungake ukhulekele leyo ngane lowo mlenze omncane ubuye kwehla inomlenze omubi ngathi ilethe lapha
Beautiful little mother. She came up, she said,
Futhi omncane umudle umama omncane uyenyuka wayesethi ingane yami futhi Branham sikholiwe umyeni nami ngenkathi ubeka izandla zakho phezu kwalingane ukuthi umlenze uzoqonda ngo uzolunga. Ngathi ufuna ngithele umbono ovele enkosini na? Wathi qhaba umnumzane vele ubeke izandla zakho phezu kwayo. Ngathi kulungile ngizokwenza lokho ngabeka izandla zami phezu kwayo ngayikhulekela ngaqhubeka ngangena ekamelweni futhi ngosuku olulandelayo ngangiphandle ehhovisi ngenkathi ngihlezi phandle lapho futhi ngiphendule izincingo futhi ngenza umsebenzi othile lapho ehhovisi imoto yenyuka nenenekazi elincane laphuma lona nomyeni walo. Futhi namba beza bathi futhi Branham bathi kukhona kungahambanga kahle. Ngathi awu niqonda ukuthini na? Ngani wathi umlenze wengane awukehli namanje? Futhi ngathi awu lokho kuhlangene ngane nakho na? Futhi wathi awu ngikholiwe futhi Branham ngikholiwe uma ungake ubeke izandla zakho phezu kwengane yami ukuthi uNkulunkulu uzoyiphulukisa. Wathi ngikukholiwe futhi wathi kukhona kungahambanga kahle ndawo. Wathi mhlawumbe kungcono ube nombono ngakho. Ngathi qhabo akukho lutho olungelungile qhabo akukho lutho olungelungile into kuphela engalungile nguwe niyabo ngathi ukholwe nje. Wathi into yodwa engizoyibuza mfowethu Branham ucabanga ukuthi kuyintando kaNkulunkulu ukuba ingane yami ikhubazeke na? Ngathi angikholwa ukuthi yintando kaNkulunkulu. Yena yilokho kuphela ebengifune ukusho. Washo waphuma lapho futhi ezinsukwini zimbalwa ezedlule bashaya ucingo futhi manje mlenze wengane usubuyele kokwejwayelekile wehla. Niyabo sitshele ukuxakeka nje yilokho kuphela. Yonke into ihamba kahle, yonke into ihambisana nesikhathi nje. Ngakho siyathola lapha ukuthi udevil uzama ukwenza abantu bakholwe noma bangakholwa. Ngakho udevil wayezama ukuthola uJohane ukuba angakholwa ukuthi wayengumesiya. Ngakho wathola ababili babafundi bakhe ndawonye wayesebathuma wathi manje phumani futhi nithole noma yikuphi lapho eshumayela khona futhi lapho nithola phumani bese nimbuza ngabe ngibe nephutha na? Ungathini njengalokho na? Ngabe bengine phutha na? Ngabe unguye yena kanye na? Ngiyazi ukuthi isibonakaliso sasiqinisile, ngibonisa isibonakaliso sobumesiya. Ngangazi ukuthi lokho kwakulungile kodwa lesi esimnene futhi sithobekile nakho konke lokho angikutholi. Angikwazi ukukufanisa, angikwazi ukukwenza ukuthola imali yenele ukuphila ngayo. Awufanele uthole imali yenele ukuphila ngayo uma bengingakutshela yonke into futhi ukwazi konke futhi ngangikwazi konke bekungeke kusaba ukukholwa noma yini engingayichaza ngokuphelele. Akusesikho ukukholwa. Ngokukholwa uzindisiwe, ngokukholwa uphulukisiwe. Ukholwe nje, ungeke wakuchaza, ukholwe nje. Ngakho wathi hambani futhi nibuze uJohane noma nimbuze uma besifanele sibheke umunye kwakungokwami ngabe ukukholwa kwami ukuzethemba kwami nokwami ngibone leso sibonakaliso sobumesiya phezu kwakhe futhi ngabe kade nginephutha na? Ngabe ngixovekile na? Manje ngabe kukhona okungahambanga kahle na? Manje ngithathi laba bafundi befika kuJesu nalo mlayezo womprofethi omkhulu uJesu akazange athi kubo manje ngizonitshela ukuthi zokwenzani ngizinithumelele emuva incwadi yetheze ukuba ninike uJohane ujabula kanjani etilongweni. Qhabo akazange akusho lokho, akazange akashongo ukuthi ngizokunika incwadi ngokubekezela futhi nitshele uJohane ukuthi abekezele kanjani ngenkathi esesetilongweni. Yinto enhle usetilongweni futhi ngiyazonda ukumbona esetilongweni kodwa ngizomtshela ukuthi akwenze kanjani wo ukuba nje ajabule. Qhabo akazange akutsho lokho, niyazi ukuthi wathini na? Wathi hlalani nje kuze kube ngumhlangano wakulethambama, hlala nje ngale khona ke ningahamba emva kwalokho. Bukani nje lo mhlangano wantambama. Kujenga kakuba uJesu esebe lomhlangano sengathi ngiyababona labo bafundi bakaJohane bethezi lapho bebheka wonke umnyakazo awenza ngoba uJohane waye bafundise ukuthi lo Mesiya wayeyini futhi wabatshela ukuthi kwakuyini nalaba kwakungabafundi bakhe futhi baqala ukubona ukuthi kwenzekeni. Ngakho ke emva kokuba inkonzo isiphelile khona ke ngenkathi abafundi ababili bebuyele emuva ukuyohlangabeza uJohane wathi,
the lame walk, the blind see.
Hambani nitshele uJohane ukuthi izinyonga ziyahamba, izimpumputhe ziyabona, izithulu ziyezwa, futhi wonke oza emhlanganweni umpofu. Bonke abantu abampofu unevangeli elishunyayelwe kubo, futhi nitshele uJohane ukuba angesabi, angacabangi noma yini ehlukile, ngisohlelweni lwesikhathi ngo.
Everything's running right.
Yonke into ihamba kahle, yonke into ilungile. Ngisohlelweni lwesikhathi ngo. Hambani nimtshele ukuthi kukhona inkonzo yokufulukisa eqhubekayo. Abampofu unevangeli lishunyayelwe, amandla kaNkulunkulu ahamba phakathi kwabo. Ngisohlelweni lwesikhathi ngo. Ninganaki lutho lunye. Ngisohlelweni lwesikhathi ngo.
And blessed is he who is not
afraid. Oh, futhi ubusisiwe ongakhubeki ngami. Manje ningakhubeki. Ngikholwa ukuthi baningi abantu abakhubeka kuJesu kunanoma yimuphi omunye umuntu owake waphila emhlabeni. Bakhubeka ngokushesha kakhulu. UJesu manje kulo mbusiso obekwe ngokungafanele wathi nyelele ngaleya ukuze sikwazi ukukuthola kulobu busuku. Ngani wathi ubusisiwe ongakhubeki ngami? Ningakhubeki ngami, kunendaba ukuthi kwenzekani, nginguye. Yonke into isebenza kahle ngohlelo lwesikhathi. Ngakho nje qhubeka futhi ukukholwe. Yilokho kuphela yonke into elungile. Qhubeka nje futhi ukukholwe. Niyazi lapho uJesu akazange amsole uJohane ngalokho, akashongo ukuthi awu nginamahloni ngompostoli wami, nginamahloni ngomprofethi wami, kabo akazange akusho lokho. Akashango ukuthi lizothini izwe ngalokhu lapho uza ushimayela. Oh, uMesiya omkhulu kangaka, futhi uMesiya omkhulu kangaka, bese ke uthumela ukubuza ukuthi ngekuMesiya na, akazange amsole. Kodwa ngekathi uJohane esho into embi kunazo zonke ayengayisho kuJesu, uJesu washo into enhle kudlula zonke uJohane ake ayisho ngaye. Yebo. UJesu, uJohane wathi hambani nibone uma eyilowo.
And at the left, Jesus said to them,
uJemva kokuba sebehambile, uJesu wathi kubo, wathi emva kokuba abafundi bakaJohane sebehambile, wathi laphuma kuyobonana hlane na, laphuma kuyobona umuntu ogqoke kahle. Kabo wayekude kakhulu neHollywood ngalokho, ngakho wathi naye kuyobona umuntu ogqoke izingubo ezinhle na, wathi bangabezigodlo zamakhosi, wathi naye kuyobonani umhlanga ukuthi nje noma yiliphi ihlelo lingawuphephetha noma ngayiphi indlela ufuna ngayo na, wo qhabo impela kazange.
So what did you go to see, a prophet?
Ngakho naphuma kuyobona nina umprofethi na, wathi yebo naye kuyobona umprofethi futhi omkhulu ungaphezu komprofethi. Wathi lana yilowo Eliya lo, nguye lowo okwashiwo ngumprofethi, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami. Wathi ngiqinisile ngethekeni akaze abe khona umuntu ozelwe ngowesifazane omkhulu njengoJohane Umbhapathizi. Akazange amlahle ngecala, wayazi ukuthi wayexotshwe ngomoya ka-Eliya, nalowo moya wawuphezu kwakhe, yilokho okwakwenzayo. Wayazi ukuthi yonke into yayihamba kahle, yonke into yayihamba ngokohlelo lwesikhathi. UJohane ungani wayemkhulu kunabo bonke abaprofethi na? Manje uma ungowomoya uzobamba ukuthize, ungani wayemkhulu kunabo bonke na? Bonke abanye abaprofethi babekhulume ngoMesiya, kodwa uJohane wamethula, waba nguye owamethula. Kuyoba njalo esikhathini sokuphela, yonke into ihamba ngokohlelo lwesikhathi.
Don't be offended, just believe.
Ungakhubeki, kholwa nje. Namhlanje amabandla akhubekile kuye, amabandla ayakhubeka, abantu bayakhubeka, bonke baxakekile, bazi ukuthi bacabangeni. Ukufunda ingqondo enye into nakho konke, khabo ningakhubeki. Mlezi wethu ke sathele dlule ubuza ama kunikhombisa ukuthi uNkulunkulu wenzani kuAbraham nesenzalweni yakhe emva kwakhe ukuthi sithole ukuthi kuwo wonke umgamanqo wathatha uAbraham wathatha inzalo yakhe ngokulungisiswa ngokungcweliswa ngombhaphathizo kamoya ongcwele ngokubekwa kwendodana kwase kuthi ke uNkulunkulu wafika esenyameni yomuntu wafulethela ithende likasara wayesesho aye kucabanga enhlizweni yakhe ningesabi usehlelweni lwesikhathi ngo aha ulapha ungakhubeki kuye babusisiwe ongakhubeki ngami belapha ukuba akhulube kulobu busuku ubeyosho into efanayo usehlelweni lwesikhathi ngo umprofethi wathi uyoba khona isikhathi esingayikuba yimini kungabi ubusuku kodwa ngesikhathi sokudla kuya kuba ngokukhanya usohlelweni ngo usevele ufikile ngokulungisiswa unyaka kaLuther ukungcweliswa unyaka kaWesley unyaka wePentecostal usevele uzibekile iziphiwo zakhe ebandleni futhi manje wabonakala kithi enyameni yethu njengoba uJesu athi yokwenza ningakhubeki ngaye usesikhathini ngo Johane phuma kulelo tilongo phuma kuleyo nhlangano engakholelwa kukho
You're a free man if you believe it.
Susa izibopho zisuke emehlweni akho uyindoda ekhululekile uma uzokukholwa usesikhathini ngo kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa amen.
Evening lights are shining.
Izinkanyiso zakusihlwa ziyakhanya uyini yena na uJesu ofanayo ilanga elifanayo eliphuma empumalanga ilanga elifanayo elishonantshonalanga indodana kaNkulunkulu yaphuma kubantu basempumalanga. Wenzani ukufakazisa kumaSamaria namaJuda ukuthi wayengumesiya na ngokuba khombisa isibonakaliso ukuthi wayengumprofethi uMose akhuluma ngayo. Owesifazane ngumSamaria wafakaza into efanayo ethi siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa ungubani na? Wathi nginguye. Wagijimela emzini wayesethi lona kusiye yini uMesiya impela na indoda ingitshele ukuthi yini ebingalungile ngami engikwenzayo akuyena yini uMesiya lewona nabantu bakukholwa wakwenza lokho kumaSamaria nakumaJuda kodwa hayi kwabezizwe ngaphambi kokuba ivangeli liye kwabezizwe wayesevele ekhazimulisiwe futhi esenkazimulweni kodwa kuya kuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa lenzani ibandla na lasuka langena ebukatulikeni lahlela ibandla uLuther waseke edonsela kulungisiswa enze imbewu kwase kuthi ke uWesley uvela kuLuther ukungcweliswa kwase kuthi ke amaPentecostal futhi ahlela futhi kwaqhubeka njalo izinqubo zabo futhi kwehle njalo manje sifika izinsukwini zokuqina kuyini na kodwa ngesikhathi sokuhlwa ngaphambi kokuba umzimba kaSara noAbraham bemukele indodana ethenjisiwe wafika wahlala nabo wakhuluma nabo futhi wenze isibonakaliso phambi kwabo loJesu wabhekisela kukho azikho ngemuva ungabheki emuva kulokho Luther akusho okwashiwa nguWesley bukani lokho uJesu akusho bukani isibonakaliso lapho esikhona ungabheki emuva okushiwa ngomunye umuntu buka ukuthi wathini wayenguye owakusho nelanga elifanayo liphuma empumalanga lishona entshonalanga kube nosuku olukhwatabele impela belukhona ukukhanya okwenele ukubona ukuthi ajoyina kanjani amabandla futhi enze izinhlangano kanjalo njalo kodwa lawo mandla angempela nokubonakala isako bukhona bukaNkulunkulu akukaze kubonwe iminyaka ngeminyaka neminyaka sikuzwile siyazi ukuthi kulapha sibona iziphiwo zisebenza ngakho kodwa lapho simbona eza ngokubonakala phakathi kwethu ngamandla ebandleni lakhe ukufinyelela phezulu emphethweni wengubo yaleyo nkosi futhi ayithinte ehlisa ebuyisa amandla akhe lapha futhi akhulume ngabantu bakhe lapha futhi embule emenza uNkulunkulu uNkulunkulu enathi oyebo Johane uNkulunkulu uvule iminyango yetilongo kulububusuku futhi yakukhiphe ubuzisiwe ongakhubeki ngami hayi ukufunda ingqondo noma ukufunda ingqondo kodwa amandla kaKristu ovukileyo ozofika masinyane asikhuleke uNkulunkulu othandekayo njengoba izinkanyiso zakusihlwa zikhanya kukhipha amehlo abaningi kodwa abanye bayakusebenzisa ukuba bahambe kukho ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi kulobu busuku ukuthi uzonikeza izinkanyiso zokusehla futhi nakulona abantu bakusehlwa futhi kwangathi bangawabona amandla obuvuka kwakho ngokuba washo wena uqobo ukuthi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza futhi siyamangala ukuthi imiphi imisebenzi oyenza khona-ke siyathola ukuthi Yohane isahluko sesihlanu ivesi leshumi nesishiyagalolunye ukuthi wena wathi angenzi lutho ngize ngibone ubaba ukwenza kokuqala khona-ke wakwethembisa lokho siyazi ukuthi kuyiqiniso manje kanye futhi inkosi futhi khona-ke sekuphelele futhi kwangathi abaningi bodwa Yohane ovalelwe namuhla etilongweni abesilisa abakahle nabesifazane abakwaziyo wena njengomsindisi wabo futhi kade bemangala uNkulunkulu kwangathi bangabona ukuthi uzohlelweni lwesikhathi ngo usesikhathini ngo siphe khona siyacela egameni likaJesu amen. Manje ngaphambi nje kokuba sibe nokubizela kwethu ealtare mina nje ukuba late kancane kulobu busuku futhi ngicabange ukuthi izolo ebusuku ngishumayelile ngizotshela ubhili impela ngiphumelele kulobu busuku ungitshele ukuthi bengingeke ngishumayele ngaphansi kwehora nohafu kodwa impela ngikutholile ngaleso sikhathi ngosizo lwenkosi. Manje ngikhole ukuthi sikhiphe amakhadi omkhuleko izolo noma ngabe akhona awakhiphile namhlanje na noma beliyimaphi na lokuqala kuye ekhulweni khola ukuthi uwakhiphile izolo bekungenjalo na bekuyini lokho na o-a kulungile singaqala kuphi na sihambile siqale kwelokuqala izolo asizange na elokuqala awu asiqale ngemuva kwabo asithathe asiqale sithole cishe abambalwa nje phezulu lapha ngoba isikhathi sethu sithola asiqale emashumini ayisishiyagalombili bangake ongakaze yabekho omunye wemihlangano ongaphambilini na phakamisane izandla zenu bukani lapho nje ingxenye yemhlangano uma uJesu Kristu bangake waziyo ukuthi uJesu Kristu usevele ubaphulukisile abagulayo usevele ubasindisile abalahlekile na manje ubengeke akusindise noma kuphulukise ubezokutshela nje ukuthi usevele ukwenzile ufanele lokukholwe kodwa wethembisa ukuthi imisebenzi ayenza siyoyenza nathi futhi kakhulukazi ngalesi sikhathi sokudla bangako okwaziyo lokho okholwayo ukuthi lelo yiqiniso na ngabe lithi nguyena ezolo namuhla naphakade impela nguyena ezolo namuhla naphakade kulungile uma enjalo khona ke kwangathi angenza ngaleyo ndlela. Manje nonke nina enisemgqeni omkhuleko nimi lapho lokho kuyaxaka kimi ukuthi niyazi ukuthi angingazi lutho ngani phakamisani izandla zenu bonke abaziyo bonke kulungile nonke phandle lapho ninabantu ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi lifuna ukuphulukiswa futhi niyazi angingazi lutho ngani phakamisani izandla zenu bonke abantu wonke umuntu esakhiweni waziyo ukuthi angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu ndawo zonke angicabange ukuthi kukhona umuntu engimbonayo engimaziyo uma ngingaphosisi lona ngumshumayeli wase-Arkansas ohlezi khona lapha ngiyakholwa lamalambo niyabo angikwazi ukumbona kahle kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi lowo ngumshumayeli ovele e-Arkansas bangake waziyo ukuthi ngesinye isikhathi kwakukhona isifazane oze emgqeni womkhuleko na kwakukhona inenekazi elingenayo lathi thizeni yalo uma kuphela ngingathinta umphetho wengubo waleyo ndoda ngizosinda lalinomopho niyakukhumbula lokho na futhi wathi nyelele wadabula esixukweni futhi wathinta cishe kanjalo manje ubungeke neze ubuzwe lokho futhi uyazi futhi Tommy ingubo yangaphansi yomphalastine ingubo ende enkulu babegqoke ingubo yangaphansi ohlobweni lothuli umgwaqo oluphakamisayo manje uma ethinte umphetho waleyo ngubo wabuyela emuva ezethemelini lojesu wathi ubani ongithintile na manje leyo kwakuyindodana kankulunkulu ubani ongithintile na futhi uPetro wamkhuza wathi awu bonke ubuyini ngani abantu bacabanga ukuthi kukhona kungalungile ngawe bangani banjalo wonke umuntu yakuthembia niyazi hallo lapho njani mfundisi ohloniphekile na kanjalo njalo niyazi rabi wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngibe buthakathaka bangaki abaziyo ukuthi amandla okuqina na impela amandla aphumile kimi kukhona ungithintile futhi waphenduka wayelokhu ebuka phezu kwezijameli waze wathola lapho kwakukhona futhi wathi wamtshela ngomopho wakhe owawusonqamukile ngenxa yokukholwa kwakhe kwakumsindisile ngabe yiqiniso lelo na awu manje ngabe yena kulobu busuku ninabazalwane abangabefundisi esidla nabo kulokhu kuza lo mfowethu lapha ngiyakholwa ungumfowethu akhuluma ngaye ngazo zonke iziqu anazo esikoleni semabhaptisti udokotela ne-PhD futhi angazi ukuthi yini konke besitshela ngakho kodwa wadingeka akhohlwe yikho konke njengophawulu ukwazi ukristu Ngakho manje ke kodwa umbhalo usifundisa ngale kumaHebheru ukuthi ungumpristi omkhulu manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu kunjalo bangaki owaziyo ukuthi lokho kunjalo na awu manje ke uma enguye ezolo namuhla naphakade ubeyokwenza kanjani uma umthintile na yabo ubeyokwenza ngokufanayo abengeke na kuseyisikhashana izulu ingabelisa ngibona nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ngabe kunjalo na futhi wethembisa ukuthi lokhu kuyofika kubantu bezizwe hhayi ephansi kwedlule onyakeni wamaluthela unyaka kaWesley kodwa ngesikhathi sokuphela kuyokwenzeka manje niboni na usesikhathini ngo kuso ngo futhi kumbulani lokhu sekuhambe kwajikeleza umhlaba ngakho sisekupheleni akukho kungabaza akungabazeki kodwa wena thinta ingubo yakhe manje kuyini mfuthi Branham na akusimina futhi bekungeke kwenze lutho kimi uma ungakwenzanga nguwe kakhulu nje kukho njengoba nginjalo kuzofanele kube ukukholwa kwakho okwenza okwakhe okumthintayo ukuze ezokhuluma ngami kuyisiphiwo nje ukuba ngizinikele kuye ngimnike nje amehlo ami ingqondo yami ulimi lwami ubumina manje angazi namunye wenu kodwa nguye ekhuluma idlula lapho yabo nguye owenza lokho ngakho akumina ngakho yini eyabangela ukuba kukwenze na angikwazi wena ukuthi mayelana nami mfuthi Branham na angazi mayelana nami na angazi kodwa uyazi ngakho mthinde kholeke uyangisebenzisa nje emuva ngakho niyabo nguwe nami ndawonye njengezinceku zakhe futhi uzazisa yena uqobo kubantu bakhe ukuthi usesikhathini ngo uhambisela ngqo nohlelo lwesikhathi encamashi nje ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela lapho izikanyiso zokusihlwazi yokhanya khona manje uma ezokwenza lokho bangaki abazomthanda futhi bamkholwe futhi bamemukele na uNkulunkulu kubusise manje babose ezulwini konke okunye kusezandleni zakho ngizinikela mina nalezi zethameli kuwe udaba olulodwa nje luzokufakazisa baba egameni likaJesu Kristu makwenzeke amen manje seniphani ngokuzithoba ngempela ningabe nisasukuma hlalani nithule seniphani ngokuzithoba ngempela imizuzwana imbalwa nje manje izwi elilodwa elivela kuye liyosho kungaphezu kwalokho ebengingakusho emashumini amahlanu izikhathi zokuphila eziyikhulu izwi elilodwa nje elivela kuye manje nina eniphandle lapho manje eningenakhadi lomkhuleko noma ngabe likuphi noma ngabe isimo sakho siyini vele uthi nje umpristi ophakeme omkhulu mangikuthinte futhi umfoti Branham makangazi bese ke umphendulela ngakimi futhi makangitshele ukuthi ngikhuleka mayelana nani makangitshele ukuthi yini engalungile ngami akangazi lapha into ethize engicabangayo noma engiyenzayo kumbe noma ngabe kuyini makangitshele ngizokukholwa isizathu iBhayibheli lathi leyo yindlela nje ayokwenza ngayo yileyo ndlela yena ayenza yileyo ndlela azokwenza ngayo futhi niyabo bangane uma ngesinye isikhathi kwenza uJesu wazizwa ebuthakathaka bekungenzani kimi isoni na awusoze wazi size sihlangane esangweni enhla lapho ukuthi ngiyini intengo iyini kodwa lokho ngokuthi angikhonondi ngibonga uNkulunkulu niyabo ukuze nje nizoqonda awu izinsoko siyehla futhi bakhipha amakhadi mkhuleko bese kuthi ke lapho ngixosha lawo makhadi mkhuleko ezansi evikini lonke lo lokuxosha amanye lapha namanye ngapha nasezansi lapha ukuze kungeke wonke umuntu angeke abuthanele ikhadi lomkhuleko lokuqala yabo ngakho bona bese kuthi ke umfana ngaphambi kokuba awakhiphe uyehla futhi uma phambi kwezithameli futhi ecuba la makhadi waxuba wonke ngiqakele nemboni lenza lokho kulungile bese ke edla uma ufuna ilodwa ukunika ilodwa khona ke ufana ngeke athi awu manje ngimnike inombolo yokuqala akazi iqobo lwakhe uyawe dilisa nje niyabo awaxubanise akunike angahla kunike leshumi nolandelayo eceleni kwakho elamashumi ayisishiya galelungi nanhlanu ngakho ke ndawu ivikilonge ngicina ngizobiza kusukela emashumi amabili kuya emashumi amathathu noma kusukela emashumi amahlanu kuya emashumi ayisishiya galelungi mamashuma isisha kalulu nyengi buyele mashumi na amabili. Noma ndawo ndawo kanjalo. Noma igupi lapa inkosi egubega pezu kwa intlizi iyo yami. Ngoba ngaleo ndela ngani ige. Noma api nje lapo moya ongwele uholela kona ugubiza. Kwenzeka guba agube yilubu busugu ngaloko guhola. Lono usifazane usifazane ikalati mina indote mtope. Ngisi ambi guwena asazani na lesi isikati seti soku kala soku tangana na. Niyabona manje na.
If the Holy Spirit still
manje uma umoya ongcwele usaloku ungumoya ongcwele woku Kristu ugithi kulobu busuku.
If that's the same spirit,
uma loku ungumoya ofanayo khona ke uzokwenza umsebenzi ofanayo. Uma lokho kuyiqiniso umoya ongcwele khona ke uzokwenza umsebenzi kamoya ongcwele. Uma uzokwenza umsebenzi kaJesu futhi ngaleyo ndlela ungaqiniseka khona ke ayeyikho imuva lapho uyazi ukuthi uyini manje. Ngakho asithathe uJohane ongcwele sahluko sesine. Wakukhona ngenkathi yena engumJuda wahlangana nowesifazane ngumSamariya futhi wakhuluma naye imizuzu embalwa ukubamba umoya wakhe. Futhi khona ke wamtshela lapho inkathazo yakhe yayikhona. Wayesethi mnumzane, ngiyabona ukuthi ngumprofethi, siyazi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto. Futhi washo kuye lokho. Futhi wathi nginguye okhuluma kuwe. Futhi wagijimela emzini wayesethi, wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile. Ngebe nguye impela uMesiya lona na. Futhi bonke abantu bakholwa. Futhi bonke uJesu akazange akwenze komunye umuntu. Futhi kodwa umuzi wonke wakholwa kuye. Akazange aphulukise umuntu. Wavele wangena lapho nje wazimemezela yena uqobo wesifazane. NeBhayibheli lasho ukuthi umuzi wonke wakholwa kuye ngenxa yobufakazi bowesifazane. Manje uma lowo bekunguJesu zolo futhi angeza enze into efanayo njengentombazane yase-Afrika nendoda ye-Anglo-Saxon imi lapha. Futhi uma engembula kimi okuthize okuzele lapha, okuthize okwenzile noma into ethize efana naleyo, uyazi ukuthi kuyiqiniso noma cha, impela ubuyokwenza. Bese kuthi ke uma engakutshela obekuyikho, impela angakutshela okuyoba yikho, uyakukholwa lokho na? Kubo bonke abantu abangamakhaladi lapha abamhlophe nabo nanoma yini okunye, niyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu na? Kulungile. Manje uma noma yimuphi wenu bantu engakholwa ukuthi leli qiniso futhi nikholwa ukuthi yenjula mqondo, angena PhD woza lapha futhi uzenzele wena.
I'm waiting for you.
Ngilinde wena.
Then if you're afraid to come, accept.
Kona ke uma nesaba ubuza kwemukeleni noma nithule ngakho, niyabo.
I said that because I was led to do it. There's something going on that I know of that.
Ngikusho lokho ngoba ngiholelwe ukuba ngikwenze. Kukhona into ethize eqhubekayo engaziyo ngayo.
You're aware that something's going on here too.
Niyazi ukuthi kukhona okwenzekayo lapha futhi enye yezikhathazo zakho ukwethuka. Ukwethuka ngokwedlulele ngempela. Nakho kufika ukuqagelile selokhu ukuthola kahle lokho na bengingathi umunye lapha ya unovalo umunye inkosi isho ukuthi ze kodwa ubani lowo umunye na lona yilowo umunye. Yema nje unomoya omuhle, siyabona ukuthi lona unjalo. Ukwethuka na nenkathazo ngehlombe lakho futhi kunjalo, nenkathazo inhliziyo futhi ngabe kunjalo na unomthwalo enhlizweni yakho ngabe iqiniso lelo na kumayelana nomfana usesikhungweni esibhedlela ukhuleka mayelana naye.
Miss Richardson, go believe.
Ufuna mina ngikutshela ukuthi wena ngubani na? Nkosikazi Richardson, hamba kholwa. Awusoze wazi ukuthi lokho kwenzani kimi, kubulala khona impela kuphila. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela nonke. Sawubona mnumzane, siyizihambi komunye nomunye, siyizo kodwa Jesu usazi sobabili futhi usondle sobabili. uMunkulunkulu ezongazisa nje ukuthi umelele lapha ukuze ngingadingeki kuba ngingene eminingwaneni kakhulu nebo wonke unomugqa wonke umi lapho nabanye phandle lapho bekhuleka niyabona ukuthi kwenzani kimi kodwa uma nje beyongitshela ukuthi ize ngawe ubuye ukholwa na kusobala enye yezinto ofuna ukuyikhulekela ngamehlo akho kusobala ufake izibuko noma ubani angakubona lokho akusikho konke lokho okuyinkinga ngendoda kukhona kunye ngoba unethunzi phezu kwakhe kufeni amehlo akhe abengeke akwenze lokho i-TB isifo sofuba ube nokuhlinzwa kwakho akuphumelelanga akwenzanga njengoba bekufanele kwenze ngabe kunjalo na
You believe that's going to be all right?
Praise the name of the Lord. Hallelujah.
Uyakholwa manje kuzolungana kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho.
Would you believe that he is the son of God and heals you?
Ubonga kholwa ukuthi uyindedela kaNkulunkulu futhi wakuphulukisa na uzo uyokwenza na khona ke hamba nje uqhubeke uthi ngiyakubonga Nkosi leso silonda sasemathunjini sizolunga.
I don't know you. We are strangers to one another.
Angikwazi sizihambi omunye komunye uyakhole ukuthi uJesu Kristu uyindedana kaNkulunkulu na uyakhole ukuthi wangithi manje ngesithunywa ebandleni ngalolu izinsuku zokugcina ukuveza lombhalo futhi anikeze isiphiwona hayi ngoba kwakuyimi hayi ngoba wayefanele athole waye cishe yena ngokwejwayelekile uthela umuntu othize akazi lutho ukuze azikhombise yena uqobo nebo uyakhole ukuthi lezi zinto engikhuluma ngazo ziyiqiniso ngombhalo na ubonakala egcwele kakhulu usizi yisona sizathu bengikhuluma naye umzuzu
Yes. It is. The first thing is for yourself.
Yebo kunjalo into yokuqala ingeyakho uqobo ubeno ukuhlinzwa.
That was a female lady's trouble.
Futhi lokho bagunge yesifazane inkathazo yabanenekazi ukuhlanzeka kwalolonke ingaphakathi lezitho zabesifazane kwasuswa. Kodwa ku akuhambanga ngendlela kwenze ukuthize manje umsizwana nje kuye idoctor kuqubukile kwaqubuka futhi wadingeka kuba ubuye wadingeka ubuyele emuva kodwa okwakho kwakho lokho kusilo ngempela usizi lwakho lumayelana nomntwana ngumntwana wakho futhi kube nesifo esithize noma into ethize engalungile iTB futhi manje kunohlobo oluthize olufanayo namalumbu obuthakathaka kunjalo
And it's got an ear trouble. That's right. Your name is Mrs. Smith.
Unomunye ukhathazwa nguye futhi unenkathazo endlebe kunjalo igama lakho ungunkosikazi Smith hamba kholwa inkosi futhi kuzoba njalo. Uyakholwa na yiba nokukholwa nje yiba nokukholwa kholwa.
How do you do, lady? We are strangers to you.
So bona nenegazi siyizihambi komunye nomunye angikwazi ngokwazi kwami ngikazi ngikubona empilweni yami futhi sihlangana nje lapha okokuqala uma bengingakwenzela ukuthi izwe futhi ngingakwenze khona ke bengiyobanga umuntu mubi bengingefanele ngime emva kwepulpiti lapha njengomfundisi futhi bengingeke ngikusize futhi ukuba ubemi lapha qobo lakhe futhi egqokele lezi zingubo angipha zona bengingafakazisa kuphela ukuthi ubengumesiya owakwenzela khona kodwa ubuye ufanele ube nokukholwa ukuthi wakwenzela khona noma bekungeke kusebenze nakanjani kunjalo na kodwa uma ubeyoma lapha futhi kutshela ukuthize ukuthi yini inkathazo yakho noma lokho kwenzile lokho obungafanele kwenze noma ukuthize ngakho khona ke ubuyoba nokukholwa ukukholwa ubungeke na ngabe lokho bekuyovusa ukukholwa kwezethameli manje na uyafiphala kimi
well you had an accident
Awu ubene ngozi kwakukhathaza ekhanda futhi kodwa ke unenkathazo hlokothini lwakho lwangakweso kunxele
That's right complications
kunjalo izifo ezilaka kunyanayo izinto eziningi kakhulu ezingalungile ngiqinise lelo yebo mem uma uNkulunkulu bengangitshela ukuthi ungubani bekungakusiza na kusazana Cherry uNkulunkulu abubusise
Oh hallelujah
Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje na?
He heals heart trouble, doesn't he?
Uphulukise inkathazo yenhliziyo, akaphulukise na. Uyakholwa ukuthi uyakwenza na. Qhubeka nje uthi ngiyakubonga Nkulunkulu othandekayo, ngiyabonga. Yebo mnumzane. Uyakholwa ukuthi uyasiphulukisa isifo samathambo futhi asindise abantu na. Kulungile, woza nje ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho, Nkulunkulu akubusise. Inkathazo yamanenekazi nenkathazo yenhliziyo, uyakholwa ukuthi uzokusindisa na. Kulungile, hamba ngqo endleleni yakho, uthokoza uthi ngiyakubonga. Usemncane ukuba ube nesimo sokushodelwa igazi, kodwa uyakholwa ukuthi uyalithekelisa igazi na. Hamba uthi ngiyakubonga Nkosi, hamba ukholwa. Amankanga nakho konke uyakholwa ukuthi uyakuphulukisa na. Hamba nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Uzofanele ube nokuhlinzwa kwaleso simila, kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa ngaso na. Kulungile, hamba nje uqhubeke ngendlela yakho, uthokoza uthi ngiyakubonga Nkosi. Woza nenekazi, uyakholwa ukuthi uphulukisa kwethuka na. Kulungile, hamba ngendlela yakho, uthokoza uthi ngiyakubonga Nkosi. Amen. Ukuba ke bengingashongo lutho kuwena, bungangikholwa noma kanjani na, woza lapha egameni likaJesu. Wangathi angaphulukiswa, hamba ukholwa.
Just a moment, something happened somewhere.
Woza umzuzwana nje, kukhona okwenzekile ndawo.
Did those people going by there was in the prayer line going back there? That might have been what?
Ngabe labo bantu abedlula lapho ubesemqeni omkhuleko bebuyele emuva lapho na? Oh yebo, lokho kungahle kube yilokho.
Mr. sitting right back here in the row, sitting right here looking.
Nomzane ohleze khona emuva lapha ohlweni, ohleze khona lapha engibuka, uphethwe inkathazo yendlala yesinye. Yebo mnumzane, uhleze lapho. Yebo mnumzane, aha, ya unalo ikhadi lomkhuleko na? Awunalo ikhadi lomkhuleko, unalo na? Awulidingi, ukukholwa kwakho kukuphulukisile. Lelo sifazane wesibili ukusuka lapho ngumngakho, kunjalo ngilibona nisekhaya ndawonye, futhi hlushwa inkathazo ngesibindi sakhe. Kunjalo, uma kunjalo phakamisa isandla sakho, hamba uye ekhaya, uJesu Kristu uyakusindisa. Lelo ninikazi elihlezi lapho eceleni kwakho linento ethize engalungile olimini lwalo, uyakholwa ninikazi na? Uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho. Kulungile, hamba uye ekhaya. Wena ohlezi kugcineni phandle lapho, uthini ngawe na? Nakho kuphezu kwakho manje nenkathazo yesinye. Kunjalo, kulungile, uyakholwa na? Kulungile, hamba uye ekhaya futhi uphile. Uyakwamukela na? Bathinteni na? Lapha kuhlezi indoda iqale kukhala, ihlezi khona emuva lapha. Le ndoda ilowo mfo osemncane manje, leyo ndoda angikaze ngiyibona empilweni yami, kodwa lalela ndodana nenkathazo yesisu. Kunjalo, kodwa ubukhuleka umoya wehlela phezu kwakho, umuzwa omangalisayo ngempela. Uma ngiyisihambi kuwe vayizelisa isandla sakho kanje, ngikwazi ngabe yilokho okuyinkathazo ngawe na? Vayizelisa isandla sakho. Kulungile, ukhulukisiwe, uJesu Kristu uyakusindisa. Leli nenekazi lihlezi khona emuva lapho liphethwe yisithuthwane, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa akuphulukise na? Uyakukholwa na? Uma uzokwemukela ukuphulukiswa kwakho, lawo malumbo azosuka kuwe, ngeke usaba nawo, ukholwe. Ininikazi elincane lihlezi lapho lingibuka ohlangothini, liphakamise isandla salo kanje, ukholwe kungalungile ngeqakala lalo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na? Kulungile, ngaba nakho ukuphulukiswa kwakho. Leli ninikazi limi lapha eliphakamise isandla salo, usukulungele ukuhlinzwa leso simile esidala, kodwa uNkulunkulu uzosikhipha akusindise. Uyakukholwa na? Hamba ukukholwe. Lelo sifazane nomusa enebhande elimhlophe ekhanda lakhe lapha, ininikazi elikhaladi inkathazo yenyongo, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na? Kuthiwani ngawe osesihlalweni esinamasondo na? Uyangikholwa ukuthi ngikumprofethi wakhe na? Uzofa uhlezi lapho, unethuba elilodwa lokuphila njengoba babenjalo abanochoko ababehlezi esangweni lesesamariya. Angeke ngikupulukise dadewethu angisuye umpulukisi kodwa lawo ma Samaria athi uma sitheze lapha sizofa uma singena emzini sizofa ngakho ithuba kuphele silitholile ngokuba siye kamule sitsha uma besibulala sizofa noma kanjani kodwa uma besisindisa sizophila babe nethuba elilodwa ezigidini awunalo lolo hlobo lwethuba uyamenywa kulobu busuku ekhaya likaNkulunkulu nothando ngempela sukuma uma ngezinyawo akho manje hamba uhambe noma kunjani asisukume futhi sikholwe yinkosi uJesu Kristu sukumani uma nizomkholwa sukumani nime ngezinyawo zenu egameni likaJesu Kristu futhi nemukele ukukhulukiswa kwenu amen thatha kubizele altare.